is Mickey Mouse freedom, where a slave remain a slave and a master remain the master, yo. Wengwani wapo, umune wamavu. Wengwani wapo, umune washangu.
Wani wapo we, mzimu wa uni.